dadka baahiyaha gaarka ah qaban wali bayo limid ayna ahaan kale ee lixaad iyo dhimaystirinya wali bayo liina walkasta oo nolol aasaasan ah wali ba mararka barasho la kulmayna faquuq oo ku koowa han kale oo markaas ay lixaad iyo qaban taas oo dheereey korta in isdhexgal iyo sameyna dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo han lixaad iyo dhimaystirinya aan ku mid dhalinyarada ka nool magaalada Baydhabo oo iyo qayb ku yinga aan baahiyaha gaarka ah qaba yaa dhaxdhigii su'aal haytay sida isdhexgal la sameey karo dadka baahiyaha gaarka ah qaba
siyaawengiis laga murtan dhalinyarta oo dhanay magaalada ee hoona Kingal dhalinyarta in isku weeres oo ka xafad ahaan in isku weeres maska dhalinyar ahaan kulli dadka baahiyaha gaarka ah dad tirsmo mas dad laga gordo dadkaasan weeres wali buu waxyaabo iyo id inta wadaan sheegas odyo qaadas odyo baahiyaha maadaama isin od baahiyaha leeting oo shaqadiisan haytan lana siin kama hadna dhalinyartaasi walaay abasheeyo qaban qaadasan wali in gudbi sanad dadka madaxda ee wadanka halka hay aramogasi wali buu harto dadka badanaan wali araayna heedo lankatal galiya jar saaf jarreen jar laakiin dadka baahiyaha gaarka qaba wali buu lan wilb oo xil hay muslim wilb oo title hay yalankatal gal intuu isku sharay anahan san aaminsana wali buu dadkaasi wali buu dhirigelin aan sameey koran even ma geeg dad um wali buu anta meel oo iska shaanta hadii aad wal in sheeg dikeliya wal barada adoo jidkin geek isin wali buu dadku meeli marang mara korto leh dad ertaad dhirigelin isaga weeyd lanki meelkin kuwer dhirigelin kiin sameeyo mi wala kiin tari lan wal buu geek xil hayon wali buu title ki fadon iska fadiyo xaqiiqad gudoomiya xaafada xaqiiqad naftirgi usanka inka hoo xaafadaas ku bilaaw ilaa kan madaxtooyada oo meel weelba ka jara
tan ay arantii isdhexgalka dhinig iyo dadka baahiyo gaarka ah qaba markii Solanfiri waqtu ma til roo gaar aan baydhaba mararka qaar wali ba aragaasay lan ol lilay GCO handol iyo masakala weerish walka walaa aragaasay aha gacmay wali badan leero waliyaabo qaar lagu digtoonaade dadka lagu wacyi gelin lanko badan saasirta qalbishii walan dhamaas dadnimadiisa walan dhamaas an artoy leera yeeda yaa anka muhiimsan intii markii hore laga sameeyay tiidiya kala dadka waqtuun la rooga yoona mayba badena naftiyo mararka qaar adii bargaasi oo saaski leeyin hobustaas gaar nu siin lugu ay gali laakiin usata erdhdo kor may wali usiba walaa ma haddii kan dhirgini anada soo busgeey ku si sara aniga walanko saaha ah oo sar dadti kan dhirgini anada markuu ma u qaaday usiin anti walaagas usay ilaahay in qori ma qof binaadin in jeesan
in isla hadii ameela shaha kafeega laga dhamo hadii naga tahay ciyaartooyinka hadii naga tahay hadii naga to meelo en sportiska meelo halka qadeeyo admiil weel walbarashada haruma walbarashada meel kasta nusku kooyo waa in qof kasta oo ki baahda gaar ah qabo ki noololaha ka hoosay ki kale minority hadii taa jar inka Soomaali baan ka jar reer kor lan kasta man ka baan waa in la ka helo meelas dheeli tirnaato inclusive wal leero isdhaxgal la ka helo isdhaxgal markuu may leere meelo qof kasta dan qaba inta markaas laga helo qofanka hirnaayn qofkaas laga tiragal mas'uuliyad gaade ama hay'ad samfal haatoy ama madaxa haatoy ama agaasimo oo ila adu hada ku soo darlaad ama agaasimo leeta ama gudoomi dhalinyaro haatoy waa inay ka shaqeeyaan ama si iska dhex gala lahay qof kasta ama hoos gududu koral la era shaqadii ban qalama waa inaan linki hirna shuruudo kili wali anshaah iyo kabasar leed kareeyo korma wali anshaah bee nadaam bee waa in dadkaas oo madaxda ama harumada naadeen ama dowlad madaxda naadeen ama hay'ad madaxda naadeen